This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Inshuti z'ijwi rya Amerika ndabashuje cyane uyu munsi muri iki kiganiro tugiye kugirana ni kubana bavutse ku babyeyi bafashwe ku ngufu mu gihe cya genocide nibwo bafashwe ku ngufu ubu rero babaho bate bamenyekanye bate nibyo abashyitsi bacu bagiye kutuganirira uwa mbere ni Mukasarasi Godlive ni umuhuzabikorwa w'umuryango Sevota umuryango ubufatanye mu kubungabunga ubwisanzure bw'abapfakazi n'imfubyi hagamijwe umurimo no kwiteza imbere turi kumwe kandi na Gasana Magnus ni umuhanga mu byerekeranye n'ubumenyi bita psychologie akaba psychologue clinicien hanyuma rero turi kumwe nanone na Bimenyimana Faustin noneho rero ntabatindiye madame Mukasarasi Godlive muraho murakomeye
muraho neza
amakuru yanyu
Makuru ni meza cyane.
Ye. Bimenyimana Faustin na uraho?
Nange ndaho.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Bimenyimana wabanza ukibwira abumva ijwi rya Amerika ko Madame Mukasarasi we namuvuze?
Nange nitwa Bimenyimana Faustin. Abanzi ku izina rya Karema yowazeho cyane. Nange nkanyura Kiste Kigali.
Kiste ni ukuvuga kaminuza y'ikoranabuhanga?
Eh, ni ubumenyi ikoranabuhanga ya Kigali. Nanjye no mwaka nambaye mu kwa 9.
Nuko
amiganye muri applied science muri physics.
Ubwo urateganya se kuzakora iki kurangije kwiga?
Nyine nshaka kazi nina kandi nkihangira imirimo cyangwa nawo n'ubwo nkana cyo kumeza kwiga amashuri yanjye.
Nuko none tudatinze se nta kibazo watubariza umuhuza bikorwa w'umuryango Sevota?
Eh, kibazo kandi namubaza.
Mhm.
Sikanga umuryango nyarwanda mu kuba umuntu yarahuye n'ibibazo abafite imisobanurira byo kuba bafashe ku ngufu akajya kugeramo n'ingaruka zo kuba babyara umwana utifuzaga ubwo kuva ngo hagati y'umwana n'umubyeyi usanga harimo imbogamizi cyane cyane kugira ngo umubyeyi abashe kubyumvisha umwana we no kuba umwana atabasha kumenya se wamubyayeho ugasanga ni ikibazo iriho cyane ndetse kinagoranye kugira umubyeyi abakeya kubera ibyo umwana we kuba bimubangamiye nawe none nk'umuntu ukundi wenda kuba yaganira nawe cyangwa agahura nabo ese icyo kibazo babasha kuba bakibafasha kugira ngo kifatemo bate
madamu Mukasarasi rero nimusubize
arakoze Faustin kubaza ibyo bibazo ntabwo ari ikibazo kimwe ni byinshi ikibazo nyamukuru ni uko abo bagore abenshi bari abana batoya bafite hagati y'imyaka 14 na 16 bitabuje ko harimo n'abari bafite 24, 30 ndetse na 40, 42 abo bagore n'abo bakobwa rero bakaba barafashwe ku ngufu mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi nyuma uko gufatwa ku ngufu n'interahamwe cyangwa se n'abasirikare bo ku ngoma ya Habyarimana cyangwa se n'abaturanyi byatumye batwara inda abo rero dukorana nabo ni abatarazikuyemo ba inda zaravutse babyara abana nyine bavutse kwihohoterwa abo bana bababyaye bababaye kubera ko babasamye nanone mu bikomere kuko abenshi babafataga ku ngufu barimo bica abavandimwe babo n'ababyeyi babo bimwe na rimwe bakabafata ku ngufu bamaze kubakubita cyangwa se bakabakubita bamaze kubafata ku ngufu noneho abo bana rero bavukanye ibikomere ndetse kuko abo bana bavutse ari urwibutso rw'ibyakorewe ba nyina nyine igihe bahutarwaga igihe bafatwaga ku ngufu urumva ko kugufata ku ngufu bakaguhohotera barimo bica bene wanyu cyangwa se nawe ubwawe bakwica ni bikomeye cyane birimo igikomere gikomeye hanyuma ubwo abo bana mu gihe bari bakiri batoya bafashwe nabi icyo twita maltraitance infantile bati ibyo rero wabimenye ute dufatanyije n'umusikologi w'umudagikazi wari assistant technique muri mu muryango Kanyarwanda twakoze ubushakashatsi twashakaga kumenya imiterere y'abo babyeyi bafashwe ku ngufu ariko cyane cyane imibanire yabo n'abana byatweretse rero ko ababyeyi batakundaga abana kandi ubwo icyo gihe bari bamaze kugira imyaka cumi n'ibiri ubwo abana benshi rero bari bafashwe nabi mu miryango ababibanye n'abatabakunda barabitwigiriye mu bushakashatsi ubwo rero ubushakashatsi twakoze burangiye niho twahuje abo babyeyi hanyuma batadutangira ari sevutari na kanyarwanda kujya tubigisha uko biyakira tugakora imyitozo ngarura buzima sanamutima hanyuma tubigisha ko bagomba kubwiza ukuri abana ko bavutse na identite yabo ndetse twageze naho tujya dukora amavoyage depanurisoma mbese ingendo z'ubwisanzure kugira ngo abo bana bashobore kubona guhura n'abandi bana bahuje ikibazo cyo kuba baravutse ku babyeyi bafashwe ku ngufu
iyo muvuze ingendo
iyo mibanire rero yarahindutse
madame Mukasara iyo muvuze izo ngendo ni ukuvuga mwafataga abo bana mukabajyana ahandi guhura n'abandi bana
twafataga abo bana n'ababyeyi babo ubwo bari abamama baturuka mu Bugesera baturuka mu Mutara baturuka ku Gisenyi baturuka ku Kamonyi baturuka Muhanga baturuka i Butare baturuka n'abo ku Kibuye ubwabo batari barigeze batemberera urugendo rwa mbere rero twakoze twabajyanye ku Kibuye ku Karwa k'Amahoro tugamije yuko twagomba no kubigisha kuzanira amatsiko y'amahoro ishingiye mu guhana no gusabana imbabazi abo babyeyi twajyanyeyo bari bageze kuri cya cyiciro cy'uko bagomba kwemerera abana babo uburyo babareze mu bihe bikomeye by'ibikomere badasabana imbabazi bagahana amahoro bagatangira ubuzima bushyashya kandi buvuguruye ubwo rero ikindi gihe twabajyanye gutembera ku kibuga cy'indege tubajyana ku irebero hano i Kigali ubundi tubajyana mu mikino inyuranye hariya ku kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara
mwajyanaga abantu benshi icyarimwe
twajyanaga ababyeyi bari muri forumu abiyubaka kuko bahurira mu maforumu mu matsinda bahuriramo nibo rero twajyanaga bakazana n'abana babo bavutse kwihutirwa gusa kuko muri abo bagore harimo abafite abagabo harimo abari abapfakazi harimo abakobwa batigeze bashaka kubera ko uwo mwana avutse kwihutirwa ariwe gusa bafite ubwo rero umwana bazanaga gusa ni uwo wenyine wari muri gahunda yacu ya forumu abiyubaka
Iri ni ijwi ry'Amerika rivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi kumwe kandi na Gasana Magnus. Gasana we urahura ukomeye?
Uraho kamirinde.
Urahumeka neza?
Yego.
None se wabanza ukibwira abumva ijwi ry'Amerika?
Nitwa Gasana udahemuka Magnus nkaba narize ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe nkamaze imyaka itandatu nkorana n'imiryango n'amashyirahamwe y'abafashwe ku ngufu n'abana bavutse kuri gahohoterwa.
Foster, hari ikibazo waba ufite?
Ikibazo ibintu ashinzwe akoramo mu muryango amaze kuvuga.
Nk'uko nakubwiye neza ubwo mu mutwe hanyuma maze imyaka itandatu mfasha abantu bafashwe ku ngufu n'abana bavutseho.
Foster, urasobanukiwe?
Nasobanukiwe.
Niko se bwana Gasana iyo muganiriye nabo bana mubona badafite inyota yo guhora ikintu nk'icyo kintu ni ikintu mubona mbese bameze bate
ubundi abo bana usanga mu buzima bwabo barasuherewe kuva bavuka kuko imiryango yabo yabaniraga nabi isano na ba nyirarume n'abandi cyangwa se n'abandi bavandimwe bakabona nk'aho atari abana nk'abandi hanyuma rero ubu bumaze kugera mu myaka mibi cyane kuko gukura ibyo nabyo kwihorera bishoboka kandi rimwe na rimwe usanga babifite ariko amahirwe ni uko twashoboye kubahuza n'ababyeyi babo ba nyina cyane cyane bakifite imyaka 15 ariko icyo gihe tugatangira kunoza isano iri hagati y'isano y'umwana na nyina noneho bashobora guhana imbabazi n'abanyana bwo babafataga nabi ku buryo bumvaga bashobora no bagize nk'amahirwe umwana ntamwitirirwe cyangwa akaba yapfa akumva atashobora kumwihanganira ariko kuva aho twagiye tugerageza gukora ibikorwa bisa n'ibyo guhuza abo bana bajya no kubasobanurira impamvu bitwara batyo impamvu zibabaho ibyo byose nuko n'ingorane cyangwa se ingorabahizi ziba mu buzima bw'abantu banyuze muri ibyo bintu. Ubu ngubu twagerageje nicyo cyiciro twari turimo, ariko tubabuza, ariko uburyo tutashobora kubabuza harimo bashobora no guhora, ariko hari n'abashobora kuba bakeya batangiye kugaragaza nk'ibyo bintu bisa no kuba yahora. Turashobora no kumva ko ashobora kugira nawe icyo yakwishyura cyangwa se aho yabangamiraho kuri wa muryango wamubaniye nabi nyuma muri iki gihe cyo nyuma yo kuvuka ko kugeza ubu ngubu, ariko tugerageza kubihosha no kubyumvisha no kuba mu rikomere ibatera.
Naho kumva ngo yavutse ku mubyeyi atazi, we ntabwo aba amufitiye umujinya nubwo batamuzi?
Bikabije cyane, aba amufitiye umujinya, ariko amufitiye umujinya kumva aramubyaye muri uwo buryo bwa kinyamaswa, kandi nubwo akumva aramubyaye atamukunze, akaba ageze n'ishyaka n'imiryango yabitanamushaka, uriya mwana ndetse yaramutse amubonye, abenshi muri bo bumva ibyo babakorera umujinya bafite ushobora kuba. Ushobora kugira ibindi bintu wakora, ntavuze wenda ntabwo niko mbivuga byabangamira ababyeyi bababyaye, cyane cyane basi kuko batanabazi, kuko adamubyaye atamushaka atanamuteganyije atanamwifuza, uwo mwana bimutuma yumva ari ikintu kurusha uko ari umuntu.
Kandi nanone no guhorera mama we wahohotewe
cyane, ntabwo byumva uburyo iyo abonye nyina arira buri munsi cyangwa se afite n'ibindi bikomere bikabije cyane afite ku mubiri cyangwa se ku mutima, areba n'uburyo imiryango idashoboye kuba yahakato nyina, uriya mwana we yumva nabyo hose icyo nacyo kimuhora bikabije cyane. Uretse ko hari n'igihe abo bana usanga nabo na ba nyina batabanye neza, hari ntabwo mu rugero umwe yaravuze ati se mama burya wamukoreraga biriya, wari uzi ko nanjye ari igihe kuko nagira ntiyamubaniraga neza, ashobora guhora impande zose burya, uretse guhora se no guhora nyina, ariko n'abaturanyi burya abavandimwe bari hafi ye cyane buryo bashoboye kugira igitsura mushyiraho kitari cyo kumuhana ari cyo kumukomeretsa, abishoboye yumva yahana sosiyete nabi akayarenza nabo dukeka.
Foster, hari ikibazo wabazaga sana?
Kirahari.
Yego.
Ikibazo namubaza araho kabisho ko yaboneka wenda umuntu n'akabande yamyezi wenda umuntu waba wamuhohoteye n'icyo gihe umuwafunzwe wenda urugero wenda akaba wenda umunyere yabasigwenda kuba yabona wenda yamumenyesha akamenya isura ye, ndetse n'iyo ka ibayeho babasha kuba babihuza bate kugira ngo babashe kuhuza uwo mwana niyo miryango yombi itaziranye.
Abenshi ababyeyi babo nk'imiryango ntabwo baba bazi neza, abenshi ntibazi base aho bakomoka, benshi hafi abagera no kuri 83% ntibashobora kuba batazi base inkomoko yabo, banyina ntabwo bashobora kumenya base, ariko nanone n'ababazi nabo barirengagiza cyane ku buryo budashobora kugenda ngo ashobora kumenya ko uriya mwana bakomokaho, ariko bakagerageza ko nta nagihamya babifitiye. Nabo ngabo bari muri za gereza bafunze, nta mwana n'umwe turashobora gufata ngo tujyaneyo tumenye ngo ise yitwa runaka, kuko nta n'uwabihamya. Hari n'umubyeyi wihakana umwana, hari uwo nzi, hari uwo tuzi wamwihakanye agerageje gushakisha kumwihakana burundu, noneho abagenzi be abadamu bashaka uburyo bamugira inama y'uburyo ashobora gukoresha ADN, ise abonye umugabo umugore abonye amafaranga yahita yemera umwana muri ubwo buryo. Iyo ni nka ka imwe nakubwiraga, ariko ntabwo biri otomatike ko kuko umwana bivuze ko se yaba ari ahantu runaka, ntabwo aricyo tubahuriza kuko biranagorana, ariko icyo dushobora gufasha umuntu ni isano iri hagati y'umwana na nyina, noneho n'abandi twemera cyangwa se bo bemera ko bashobora kuba babazi kandi bafite ikibazo, abo ngabo dushobora kubafasha, ariko ntabwo biri mu buryo buri sisitematike ngo duhite dufata ngo kuko ise tumuzi ahangaha ngo reka tujye kumushakayo, bibanza kugaragara ko uwo muryango cyangwa se hari n'igihe n'uwo mugore adashaka kongera kubona uwo cyangwa se akanamuhunga burundu, ntabwo uko mu bitekerezo ko twabikora bisaba ko n'uwo muntu ndetse w'umugabo abara w'umugore aba atanamushaka rimwe na rimwe niyo yamumenya, bibi nsobe cyane bisaba ko turebe icyo igikwiye muri icyo gihe cyaba ari iki kurusha uko twagendera ku marangamutima menshi, niba abana tubona ashobora gukenera se cyangwa se bene wabo dushobora kubakorera, ariko mu gihe bidashobora gushoboka cyangwa tubona batabyifuza ntabwo duhita tubijyamo, icya mbere ni uko aho ari atekanye ate kandi ashobora gutera imbere ate mu buzima bwe, hanyuma ibindi ntazakura bishobora kuzakura wenda nibwo dushobora kubinoza, ariko ko ari abana twagomba kubakomeretsa tubahatushakwambirisha ibitamirika ku gihe kitagenwe,
kuko ndibwira yuko amenya na se nabyo hari bishobora kumuhungabanya
cyane harino kugira bamubwiraga se uko yameza kumba ntatinda cyane hari ukuntu atanabyumva ko yavuka ku nyamaswa nta nakene rimwe nari musanga adakeneye kundi wose wakoze iryo shyano wakurendanye n'iryo shyano biragoye kugira ngo umwana akukanye wumve ko umwana akeneye se nuko na se ashobora no kumwihakana hari uwo niyeze gukurikirana hanze y'aha ngaha muri aba batari abandi badufatanye na sevuta ariko nagerageje gukora uko bishoboye bamweretse se aza yamuzinutswe burundu ingomija ntahakana ko atazigera amubona none hashize imyaka igera ku bihumbi bitandatu nta nubwo ashaka kumubona kuko aravuga ati ndishoboye noneho sinjye kuzaba umwana w'umubyeyi utarandeze mu bwana ngo mbone noneho mbaye ubukombe nagenda azabukwe nange nzabukwe ariko icyo mbashimiye ni uko ntazamuhora gusa ariko ntazanyivangire mu buzima kuko abusembuye gato nagira uko mugenza bitari muzandinde ko ashobora kugira uruhare mu buzima bwanjye ubwo atagize ndi muto ntazagira uruhare mu by'ubusuze urumva ko ibyo bintu biba bifite risike nini kamirindi yo kubijyamo ushobora kuzura kabuze utashobora kwirengera wabireka umwana wazaba mukuru iyo famiye zishoboye kubyumvikaniraho iyo umwana nazakura bazabyikemurira ariko ubu ngubu bwo ntabwo ari otomatike ko dusa naho dushyingira umugore n'umugabo batabanye neza kandi ishobora kubabyarira na none amazi y'ibisusa mushobora gukemura tureba igikwiye muri icyo gihe cyanogereza umwana n'umubyeyi isano y'ubu ngubu kandi agatera imbere tukamenya ko ashobora kuzaba umugabo cyangwa se inkumi ishobora kugenza nk'abandi ikanoza isano nk'abandi kandi se kandi yari ibikomere bishoboka byaba birimo itwara byumwe ashoboye kubana nabyo ku buryo bitamukura mu bandi tukamurinda akato n'ihezwa ubundi tukamutoza kuba intore nk'abandi
inshuti z'ijwi rya Amerika rero turi kuganira ku bana bavutse mu ihohoterwa rya ba mama babo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nk'uko rero mubyumva ni ikibazo gihambaye cyane none madame Mukasarasi umuryango wanyu uhura n'izihe ngorane mu rwego rw'amikoro ko numva mufite ese ubundi mufite abantu bangahe mukurikirana gutyo baba ba mama baba abo ba mama n'abana babo bose hamwe ni bangahe
ubu ngubu dufite aba mama bageze kuri 460 ariko abo twakurikiranye muri iki gihe gishize ni aba mama 168 bafite abana 170 kuko harimo n'abafite impanga naho ku kibazo cy'amikoro uyu muryango wacu sevota akenshi abawukoramo n'abavolonteri n'ababenevoli
ni ukuvuga abakorerabushake
nta nkunga nyinshi tugira nta nkunga dufite icyo dufite biro yacu bwite i Rukoma mu karere ka Kamonyi tukagira n'ibikoresho bisanzwe bya isiti ariko nta modoka tugira kandi nayo ni ngombwa kugira ngo ushobore gukurikirana abo ba mama n'abana aho batuye icyakora ikirimo kinini dufite ni umutungo w'abantu kuko umuryango wacu sevota ugizwe n'abanyamuryango bageze kuri 30 nk'abasikorobe barimo n'abasosiyologe tugafatanya gukurikirana abo bagore bafashe ku ngufu mu gihe cya jenoside ndetse no kwitangira ibikorwa bijyanye no guhuza abo bana ariko guhera mu bihuko muri biruhuko binini abo bana twashyizeho gahunda yo kubashyira mu matorero mu makabu noneho bakazajya baganira nabo ku bibazo bahura nabyo bakanabibonera n'umuti turateganya kandi no guhuza gukora ibikorwa bijyanye n'isanamuryango kuko nk'abagore bafashe ku ngufu barimo bafite abagabo turashaka kwinjiza muri gahunda yacu abo bagabo bafite abo bagore kuko nabo ntabwo babanye neza n'abo bana muri ibyo byose tugamije ko uwo mwana agiye ahabwa agaciro kandi n'uwo mugore akagira agaciro akagira n'uburenganzira bwe nk'umugore ariko nanone nk'umwubatsi wa sosiyete nyarwanda yasenyutse mu gihe cya jenoside
none se ko nta modoka mugira mukaba nta mutungo mufite uhambaye nk'ubwo ngubwo iyo mubajyanye hirya no hino mubigenza mute
icyo gihe hari abaterankunga dufite ubu imbere hari koperasiyo y'abadage yaradufashaga ubu hari medikamundiyari n'umuryango nawo wo mu budage wita ku bibazo by'abagore bagiye bafatwa ku ngufu muri ibi bihugu by'akarere kacu udutera inkunga uduha amafaranga niyo dukoresha rero mu gukorana n'abo bagore niyo dukodeshamo imodoka zijyana abagore n'abana aho ngaho tuba twateganyije hariho n'igihe abanyamakuru bo muri Amerika abahagarariye ibinyamakuru bitandukanye byo muri Amerika bigeze kudusura nabo baduha inkunga yo gutembereza abo bana n'abagore hari kandi umuryango w'Abanyakanada kera wigeze kumva igihembo nabo hari ibihe waduhaye inkunga yo gukorana n'abo bagore cyane cyane uduhembera nk'abakozi mbese tugenda tugira abapartoneri badufasha na profam twese hamwe uriya muryango uhuza imiryango igeze kuri 56 ikora ku burenganzira bw'umugore nayo ijya iduha inkunga gutyo gutyo tugashobora kuba twashobora gukorana n'abo bagore n'abana hanyuma no mu rwego rwa Kanyarwanda hari nabo babatera inkunga
leta hari iki bafashaho leta y'u Rwanda
kugeza ubu ngubu nta kiradufashaho usibye facilitation bw'ibyangombwa ariko mu rwego rwo kuvuga ngo iduhaye amafaranga nayo yo gukora izo gahunda ntayo iratugenera usibye ko ubu ngubu muri bije y'igihugu muri uyu mwaka muri exercice ya 2013-2014 twumvise yuko Farije na Minaroke ari amafaranga yashyize mu ngengo y'imari yo gufasha Farije yo kuzafasha abo bagore bafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside hanyuma Minaroke ngo yite ku bibazo by'abana bavutse ku ihohoterwa rya Jenoside.
Radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Foster, hari ikibazo ufitiye Madame Mukasarasi?
Agifite.
Yego.
Kibazo namubaza. Gutanga mikito kinyarwanda n'ibintu usanga wenda abasisi wenda agaha nk'umwana cyangwa umubyeyi we twashaka umubwira nda kumubwira amagambo akomeretsa wenda nk'umwana wenda ati wenda weho ntufite ukomokaho ntaki basanga wenda nimo bayivuga mu ruhande n'uruhande umwana banyuzemo wenda nizihe ngamba se cyangwa niwe ruhare babasha kuba bafasha kugira ngo umuryango nyarwanda ubashe kuba waha abo bana wenda kugira ibintu utabasha kubivuga cyangwa kuba bafasha abana kugira abashenyi babo yabwira
ikibazo niba nyumvishe neza numvishe ko abaza ngo amagambo asesereza babwira abana
yego none ingamba mbese niki mwakora niki mukora kugira ngo umuryango nyarwanda utabikomeza ubikosore mbese
abo bana bakunze kubaha amazina abasesereza birumvikana yenda bamwe ntibari bananditse mu bitabo bya Etat Civil ariko noneho aho babandikiye amazina babaga bafite amazina bandikishije mu bitaro bya Etat Civil bakagira nayo babahimba hanyuma ituruseho mu muryango nyarwanda wo ukajya ubabwira urugambo bituma babanganisha na ba nyina cyane cyane ko babaga badahuje bamwe ise yarakoze ayo mabi mu Rwanda nyina ari uwarokotse jenoside ugasanga barateranye umwana na nyina icyo twabikoragaho iyo babonaga twebwe dusura abo bagore bavuga ati ba bantu kuko bafite ababitaho bakaba bagize imana yo kubona amahoro cyangwa abagore tukabigisha bo ubwabo ukuntu bagomba kubaho biyubatse ntibasenywe n'ayo magambo cyangwa ntibasenywe n'uburyo sosiyete nyarwanda ibafashe bo tubafasha kwiyubaka ku buryo badafitwatazwa n'ayo magambo y'abanyarwanda yego ntabwo byari byoroshye n'ubu hariho abo ayo magambo agisitaza ariko nibura twaragerageje ku buryo we abaho yemye nyine ayo magambo ntamusebeze ku buryo amutesha umutwe hanyuma ikindi ni uko we uwo mugore tumufashije kwiyubaka akigirira icyizere akiha agaciro akikunda kandi akikundwa kaza agakundwa agakunda n'umwana we byatumye na sosiyete nyarwanda mu baturanyi be n'abavandimwe be babona yahaye agaciro k'ikirenga wa mwana babona mukunze nabo batangira kumukunda ndibuka twiyeze kunyuza ikiganiro kuri radio noneho bukeye abanyirarume bangaga abana babereye biswa babo nabo batanga ubuhamya bavuga ko batari bazi impamvu bumvaga nyine uwo mwana ari ntihamwe nk'uwamuzaye nibabone ya innocence ya wa mwana niwabone
ubuziranenge
uwo mwana ari nzira karengane ubwo rero nje dufasha abo bagore bwo kugira ngo biyubake ubwabo babone kubaka abana babo hanyuma twaba twagize n'ibiganiro mbwirwa ruhame tukabivuga abo baturage nabo bakabyumva cyangwa se tukanyuza ibiganiro kuri radio ubu twatangiye no kunyuza ibiganiro kuri televiziyo kugira ngo umuryango mugari nyarwanda wumve ko icyo kibazo gikomeye abo bana bahabwa uburenganzira bwabo nk'abana barindwe ihohoterwa barindwe ubugome bukabije bakorewe na n'ubu bamwe bagikorerwa hanyuma ingamba rero nyamukuru niyo navuze yo kuzahuza abagabo abagabo babo bagore bafite abanavutse kuhohoterwa ndetse hazemo no gukora amakarabu y'imiryango yabo bagore iyo miryango bagore bavutsemo hanyuma habe n'amakarabu y'abana arimo abo bana bavutse kuhohoterwa n'abandi bana bava indimwe kuko byaragaragaye ko nk'umugore ashobora kuba afite abana barokotse jenoside nyuma akaza n'uwo mwana muri cya gihe rero babarura nk'abantu bajya guhabwa inkunga ya faje ugasanga wa wa mwana bamuhaye akato ndetse bikanamubabaza ndibuka ko hari na filime yacu filime dokumenteri yitwa uwo nawo ni uwacu abo bagore bakinnyemo berekana ukuntu umuramukazi w'uwo mugore warokotse kimwe nawe yararokotse ashobora koshya abana bamusaza we bakanga wa mwana avutse mu gihe cya jenoside bivuga rero ko umuryango mugari nyarwanda ni uwo kurerwa ariko cyane cyane ibiganiro binyura kuri radiyo bituma abantu bahindura imyifatire bagahindura imyumvire bagahindura imibonere kuri uwo mwana ndetse no kuri uwo mugore wafashwe ku ngufu ntabwo biba byoroshye ntabwo ari ikintu uvuga ngo navuze cyarangiye ugomba guhora ubisubiramo ugomba guhora wigisha ugomba guhora uhuza n'abo bagore gusa ikibabaje ni uko akenshi amabije imiryango ikorana n'abo bagore abafite bari make cyane tukabahuza gakeya hari nk'amagurupe twasezereye turavuga ngo tubahaye agafondoruroma k'udushinga ariko abari gatoya gusa no kubakurikira aho bakorera bibaye ikibazo kandi ubwo buryo bwo kubahuza mu dushinga nyongerabukungu ni n'uburyo bwo kugira ngo bakomeze kwiyubaka no gusubira inyuma
inshuti z'ijwi rya Amerika rero turi kuganira ku babyeyi bafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside babyara abana babayeho bate umuryango Sevota ni ukuvuga ubufatanye mu kubungabunga ubwisanzure bw'abapfakazi n'imfubyi hagamijwe umurimo no kwiteza imbere nibyo rero umuhuzabikorwa ndetse na psikologe wabo barimo badusobanurira none madame Mukasarasi umuhuzabikorwa wa Sevota umuntu yabakura hehe mwavuze yuko mukorera mu karere ka Kamonyi ho mufite icyicaro gikuru none ubundi buryo abantu bababonaho bashatse no kubatera inkunga babakura he
dufite ibiro by'umugereka i Kigali
yego
hariya muri Yeri hafi ya Kristus
Iremera
ariko noneho dufite Iremera hafi ya stade ariko dufite na website yacu sevota.org tukagira n'agasanduku ka kiposta 3037 Kigali Rwanda dufite na email sevota@gmail.com ku buryo kutubona ntabwo biba biruhije hari rero na telefone zacu na telefone mpora ngendana ni 0788520831 kandi niyo utatubona directement ushobora no kubaza profam twese hamwe nka kolektifu yacu turi imiryango myinshi ariko nibwira ko Sevota ifite ubunararibonye mu gukora kuri icyo kibazo kijyanye n'ihohoterwa ryakorewe abagore mu gihe cya jenoside
inshuti z'ijwi rya Amerika rero igihe kitubanye gitoya ni ukutubabarira iki kibazo ni ikibazo kirekire cyane cy'ingutu nk'ibindi byose gikwiye kwitabwaho rero dushobora kuzabigarukaho none rwose nagira ngo mbashimire cyane madame Godlive Mukasarasi umuhuzabikorwa w'umuryango Sevota ndabashimiye cyane
namwe murakoze Imana
ibahe umugisha yego namwe Foster nawe ndagushimiye cyane
namwe murakoze cyane
Gasana Magnus psychologue clinicien w'umuryango Sevota ndagushimiye cyane
murakoze Thomas
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.